kala ganzi. Best way abantu best be amabani. Sebe chile manja sebe chela masundu. Sebe funu uskwaza sebe funu uskubula. Kenkuma yetu sai kala ganzi. Best way abantu best be amabani. Sebe chile manja sebe chela masundu. Sebe funu uskwaza sebe funu uskubula. Nanda mazina so felimpin is kama tela abu. Nanda mazina so felimpin is kama tela abu. Nanda mazina so felimpin is kama tela abu. Nanda mazina so felimpin is kama tela abu.
Yenga vakashela insizwa wena sesizaka ingafica abalandeli bomculo wamaskandi bethu ukuthele beganeni wabo ngathi mangibuza ukuthi kwenze njani. Athisela usathe siziko lezinobhoza kaPipi ngo-2021 wathi wasungisa isilandele sozithola mahhala inyanga nenyanga ukuze kube manje asikazi sizo. Hawu kanti gede ndaweni ngiphethele usibali. Hawu de nasibali wama ulayidika usabaphale zazigoma zaPipi ezivela ngentambo ezinenhle ngathi ngilomo kasiphithiphithi mase uthi. Eli yinto emnandi yaphi? Sizoyiphinda sithandwa sami. Yeni ngela kamnandi nale mbhomozela uthande kade ngangababona ngilila ngabezikhiphile konye ama-restaurant bedlithi umbu besevethi ingoma yabo umhlayishayo imiliyoni ku-YouTube. Hayi kona imnandi ingoma yabo uthi ndingiziwa yithu kuphela mshayeni bafana be Bala mga namchasa loko wawini kushena mafira kuingole umaskande wavele wakonso ingole ngempela. So wazi kubona mabimba semkumazuzu wapo tindisho ku Facebook. Izwa kutuwa wabole u 7000 emlazi wakala kona kumamo daisi mkabiso na madombo lo wacha angnige vele mozbotini ngaye yonke le mbaluzu. Nangempela wangnige kumamo mkabiso wawini anti kushela 2000. Hati zbosha sifuni bright na swing. Jeze ibu ya waspili ngole umaskande nekusha wata safune wingene. Akubuza abaphathi bengwele ophezu kwenxeba umfacilisa bathi kanjani ngoba wena uyiwina. Bathi noma kunjalo into enegusha phakathi ofuna ukuyibona ivusela imjuju ngoba yakufaka ezikweletini. Bathi wasekuzoba inkomoko emfana ofuza nabuya. Wabaleka wazephula wathi nyawo zami ngibelethe washona ngale kwentaba ingene. Mshayeni bafana besenta. Ngizwekwalakithi ephiphi ngavashele hlutha kungesigodini sasegoxo ngivakashele umnganami usitoto sembuzi. Hawe ngikhuluma doda into ezathi ingusha zabuya nevula. Bathi mabembuza wathi aningiyeke mina okokuqala ngisangoma ngibeletiidosi. Lelo gusha leni bezolibuza ulakala abadala yangena empepheni. Ngamfica emfutheni umnganami evalela amagidangoma wakhe wathi tisedi yebo impela sini kodwa ninabafana naphapa kusho ubani uthi ibhustana. Mina bengisafonela uzexo wami umlandeli wamagidangoma ngathena ngobo ne-ephu yoku-editha ngomsendela isithombe sale mbuza akhiphe ikhanda afakele gusha. Nina nagijima naposta. Waphawula lowo igidangoma lakhe le ntombazane lathi kuyafana kodwa mphathi abalandeli bese beshuthi levele. Hathi noma kunjalo kodwa babone ngani ukuthi kuyaphosta nababaphosta. Hayi camkam ngijange ngikubongele nje mfuthi asinda magidangoma wakho mpintshami. Yasho nje wathole ezayoni akampili ngesiteshi izobona cha kuseyona imodla le yasevuwomo yasezikhumbulela isikhalanga nje. Mshayeni bafana bethu. Hawuthi nginikhumbuze bafana bami uthi mina nguba. Usatshena mini isikhathi samagrebhizi esimele phambi kwezinhla okokudayisikobe silele mini ebusuku sotshani. Umfana obuza yonke imfula emzimbini ngiyabuza incane ngiyabuza emgodi ngiyabuza. Bengikhulumeke iphutha lomzimba. Kanti ngihlaba nje ngaza amashini ngiphathe ethekweni ngikase nedanile ngifeni ngiyenze. Kanti ngisakhothe ngayo imenenja yami uStebhisi umpinto ufa amadoda abathi indoda ephethe isikhiya sevulile umpila sebevalile umjabhiso ezitha zethu. Kanti ntambe ngizibambe ngayo umphathi wohlelo. Kanti ngizahamba nabo abafana bami benyakanyaka abafana besitayela. Badudula ngayo uya ufana kashoko bathi ubode godiwa nje kumbe amfunge nkinga njengebhasi yamandindi omuntu mhlozebhisi njengebhasi yamagubane hathi ubhodlosa umfungewisa noma esekuyo ngindi ngibathisile ngamavusana umfana wakwana hathi ugqoza wejongo nogqoza ngejongo sinekipara nje ufana amabhala esengibhale nambadala amagama yokuthutshana ngindi ngibathisile ngendoda yafo yaphinde yavuka bathi small jesus jikajojikasitalo sijiyela ngayo ujesu mfana kanye ngindi ngibathisile ngomthembeni umfana kajesu. Bathi ngilaza amakhosi washami ngesitephu zomathathi engabinda bazibuzo bathi shaya imoto driving kwelesithibela sezingathola khona kwazi sephela kwelakija ngisenanda. Ngindi ngibathidile ngosimisi umfana kacebisi. Bathi u-accuse magalamni ngilobesha kwengcavovo bathi untombi khalesikanandithi wangenza nsokalama wawufake izetshembiso zomendo wangishiya sengidlule emsobheni nje. Ngindi ngibathidile ngomusi umfana kacho. Bathi inkosi yamaphisi ekhoshe ngomgodo makholela entibaneni bathi usidingo somsika ushandiva ngobude kukuli vele umsatsi wenyamazane utholakala kuyo ngulubisa. Ngindi ngibathidile ngomfana omncane ushebo. Bathi ubhobela wamagidango ngozulu azayithole dalethi ngase bathi umuntu wangukuthi untombi yangisayibhoconkane zikwale zondiwa ukozinyana le mvubula viwa zingonyamacebisisa. Ngindi ngibathidile ngomelo mntakamfundo. Bathi ushindindi intombi zangaphesha womfula ngisele ufudefude phele mini intombi esigodi ingasashi kakhe. Ngindi ngibathidile ngosiphumelele umfana kadlamini. Bathi ngisaba ungamazwi mani umusikhatha mabhandi njengokho lokho obovu afa no-omega isiqalo nesi. Ngindi ngibathidile ngo-Eric umfana kashisi. Bathi u-section 21 usibeko samabhunu udala laphela ubandulo we-South Africa nokinto washabalala kofe wamazulu ekonini. Ngindi ngibathidile ngonana umfana kancane. Bathi ugcilaza magidango omugxoba sebegcobile ushunta laphela ezandleni usikhinde sangaphasi sedishi siyangoku. Ngindi ngibathidile ngojabani umfana kashisi. Bathi unkosi bayikakile bayibeka amabala amaqedi yajinga yaba mabala. Ngindi ngibathidile to the Lengongo Sim, and ask them, I'm gonna pass this to put you, but I'll bet you wrong. Hind and what to do, and walk it down for the rampant. But to my dad, the man who can get a bubble for Jenny Lamb. He a cruise in Panaram. He a Mabalang with Panaram. He a lake on Panaran. He a list in Panarana. He and Dundas for Masculine. But he and every tears alone with that is another better than the door will come for him to be better. Poor men to them, he she.
Yeah.